Stirio, stirio, calango, stirio, calango, di chi me vi dice. Stirio, 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 calango, calango, di chi me vi dice.
Sigilaji studio kalangu ketini don eden godi jam e joi witereke mintagi sapo e joi kibari jume o fulfilde kwa min Omar Hama janganta on. Nani kwa kibari uji? Gube e sanam de region Tillaberi hipitama kenga. Nani sari hakune fede sukape jango pe Beniger e sendika jangino pe mwope tajama kenga. Angata yewtere mede pindino hande haltana na do fila gwala mwajino lguri kwa hiti majude tuenda le region tawa kamjundu wendu kukantite kibaru je fulfulte. Gore jam hirti ya won, wipe bombe pe anda kafuto juwi kenga nder jam te jena jema kipiteke potse zandarmaji mwuro gube tawato der komini karma region Tillaberi. Zandarmaji tati wani kwa wara ender hipitende e goto barmina. Ender lawon maji mbandi minternal Fudai Ahmed, nodi e chalalol Ali Saibu, mer mo karma naniko wimi nder maji.
Jender mabbe en jeegon wonno don tato mabbe kay fuddondani mayi to goto to kondam barmi didon kay hebi yeno dadi huno fu hebay dun en min jeey min daaro no kurnen to dun waddon en nan min kaldi himbe wonngo min podi hakkiloji mabbe gam batte be keba be kokka habaru fumo be kebi yaade e habbinibe wonbe no reeni jamma e nyalombe en dam wuro gubengo wurno latingo andan ir hippitegol irngol enda ciagal mun du wakkati mo kalte be gondi e jor mabbe faano wodi ko labbe majji ni woni himbe warbe wadi hippiternde en dam be jahayi e himbe wuro gon duda kambe kayi do poste do nibe kaadi to jender mabbe gondo en dal latib non natirde wuro go
himbe dido gon warama dum duno bibbe bombe no wadi dum wondube kaborde to en dam kenga der yamde jetati jamma woni ko dum wada der commune Sanam le departement Moabala region Tillaberi. Le baade commerçaaji gon hippitere nde wada yerno Alex Dey maire mo Sanam wiri min wakati bandi min ternan Fudai Ahmed noddunomo e cellalol nani ko haali be gondana ardido be no holla nimbe on don noddi commerçaaji on e wiide ko be godi muradu makko gam lumanke non kanko du o miji nimbe non be wowi gollidide o wari be kennimo sengo be mbimo o wadda cede o wi kanko o wala cede illune ko haali wiide o wala cede be pellimo be mbari bandibe goddo no holla be on don gendarmeji din na ngari koji bidde bondo ande subako do prefet wi min ko didabo nangama Nane Rafi Pamral tawangal hakunde fedde sukabe jangobe be Niger e syndicat janginobe mobbe universite be sudu sariandu wi dum fona fedde sukabe jangobe de hanuno yaradun to sudu kitede no fedde ardangal mawde de hanuno yaradun to sudu saria mawdudum dum sabe majuni biyetede de dan ano alagabit iter secrétaire général mo fedde ardangal sukabe jangobe nani ko famini min do majun ternal Fudai Ahmed yewtide makko.
Aujourd'hui, le juge de référé.
Handen, kitotodo on wi'i ko arande ni kan no wawi wadi kite de. Dum du wonno ko min gidi min nana. Amma o wi'i ko fedde jinganore jangobe université mo nyemay. Ana kan hani wadda halaka yesu sudu kite. Fedde mawni jinganore jangobe leydi fu biroum hani waddude filla o yesu kite. Kan fedde leydi mawne de kayre labi kite leydi kukki lawol wadude dum. Joni ni min kedoto sedda min de gan darude tawte lawol hebude mo sala heppata. Gan no wodi wo be no yewa no wade ko musola hebu
déjà déclenché qui sont en bonne voie
chagal ko saria ko baba alfa tumana dun taja to sudu saria maundudu ke du nyame ke ngam mbiete do metra mosi Boubacar passant to do ko ko habaru nangado o wi imo welti sane amani o holli du fawarde joni kanko passant to do dum welay mo ba sedda ko baba alfa o wanda e talkurbi leida ko ba worru habibu garba ko yewtide makko nani ko haali
Handen ni kite makko de tayama ko hori dundu min daran no wadi fu ko min kepta hakkeji makko go gamiden tabbintini ko lawol kite gol o fira kagol do gonga mo jeyaka fu e leedi gon de hana leedi di noy watta ko dereji bi leeda ko mum goti di o jogi din jabe handen ni jofol makko gol weltare mawne non to amin gan duro mango wada ko gol heba labi hebi tidde derul bi leeda ko no kewi misali o mo wawi jami ardido leedi hokkamo lawol hebude derul gol mido milo ko ardido odu wawan yewtinaade derol makko hokkam
subir et apprécier objectivement la demande
Soɗo micceto ni hawrinde leyɗe duniya ko hiite nange waɗi sappo e go'o lewru mars wittindu ndu to enda new deli leydi end noonni ɗum do soɗo miccito ɗo nda de hawrinde hoƴƴi laabi e dow ko wattatawe ɗum woni leyɗe latiɗi no tawa nder nde fedde nde jaa nawtoro e hiite nange ɗum ni mana majjuɗo yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e capanɗe tati tawe ko watta ɗo enda ano sembe hiite nange ko waɗattuɗen da ujunere ko inditirte kilowatt tawa leyɗe ɗe jeyi golli doƴ e muɗum e nder laawol gooto ngoldoni ceede ɗe ummata konana milliyaruji ujunere ceede dollar ko pelle mballoje jaata gatta ko fedde leydi france hawjinde yaadu yeeso fuɗɗi illujom ɗum doni miccittena on fawari joni ko leyɗe temedere e noga e go'o kan jaata golli doa e hiite nange nge ko laati leydi niger no tawa hen dekkitino junngo dow ɗerol dow muɗum illu novembre bittiɗo duɓujinaɗiɗi e sappo e jeego. Suudu hawjindu kokkugol habaruji e moƴƴinol ndun wakkati no wanno hawrinde muɗum nder lewru février duɓujinaɗiɗi e sappo e jeetati wittindu ndu hoƴƴi laawol e sappanɗe cuuɗi habaru goɗɗi laatiɗi tokkay laabi laamuɗi. Suleiman Anza, secrétaire général mo suudu CSC ndu nani ko wi Soumane China dow majjum.
CSC fedde leydi mawne hawjino filla cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru windi ɗerol waɗani ɗerol habaru indirangol opinion kaseta ngam ngol tokkiray no ɗati ɗiɗi nayi e sappo bi'iri dow filla ko naati caka Isaac Asman e ɗerol kokkowol habarugol. Sahara FM suudu kokkowol habarugol kandu waɗanama kaseta ngam goynake safareji ɓaleɓe tawi du ministére kawjiɗo filla cellal ɓalli hokkay laawol ki waɗe. Wakkati radio amfani kandu hoƴuno haalo tawaɗo e politique leydi meɗen gom fa haala ka o haali ka hosi waddude fuɗu fuɗu caka himɓe leydi radio o kandu waɗanama kaseta nondu fa hannden radio nomad fm mo agares kandu wakkati sankitinno habaru gom mo hana gonga habaru bawɗo waddi hakkillo ummingo nder leydi kandu waɗanama kaseta
fausse information susceptible de troubler l'ordre public.
E nder laawol gooto ngoddoni suudu CSC ndu hokkoye laawol e maɓɓitidde radioji sappo e joyi laatiɗi jeenayi ɗi to fuuɗi ladde noon. E mbiya ni Agali Chaman kanko woni cuɓaɗo maire ingal keso les région mo Agadez cuɓaki kiɗo waɗa kenana sappo e go'o mbiyen lewru mars wittindu ndu ɗum doni mbiyen donimɓe sappo e go'o suɓateɓe ɓen sappo e go'o ɓen fu koƴanima ɗum ndu cuɓaki waɗa kena sappo e ɗiɗi lewru mars wittindu to enda ingal yeeso huissier goto kamɓe préfet mo département ingal. Agali Chaman oni lomtana maire Elhaji Gabdouane Mohamed laatiɗo lebbi mo ɗiɗi ni e maite elu ko compagnie sogeji leydi Amérique singale gallure Agadez nde horeɓe ardude gallewre nde cigilake e wadde luumo kollol ko gollal juuɗe ɗum ɗo mana majjum kam woni ɓeninɓe waɗoɓe golle juuɗe keɓa nawtoro e mun to Haydara Attey Fok gaɗo koɗi e kotane o wi ngo luumo kollol wartana natana lomta ano mbiyen ɗo endam yilotoɓe duniyaru laatiɓe paddake golleji mum nder région to enda Agadez nani ko Moussa Mamman wimin nder majju.
Je trouve que c'est une bonne initiative.
Min tawi hunde non ko woɗi sanne gam iɗum naata ha nder nokku yilotoɓe duniyaru wayruɓe warde ko yimɓe Amérique ɓe gari lomtude ɗum gollina ndu waɗoɓe gollal juuɗe misali waɗoɓe koɗi e kotane ankay ni gollal juuɗe fuu waɗoɓe guri en sañoɓe gude e waɗoɓe paɗe ɓeɓe mbawi hebde dow ujunaji lasoji ɗiɗi yaade ujunaji laso e ujunaji capanɗe tati woɗi du iɗum walla fari yaadu yeeso arzuko on kadin iɗum durwoda e talkaku kamɓe rafi golle ngam waɗoɓe golle ɓen ñande fuu no godi ko keɓta kano nde goji gon iɗum hoƴa wakkati seeɗa nde ni luumo kollol waɗi fadde wongo no warta no waɗa lebbi tati ko ɗum heyɗintine ndenne miɗen mbiyaɓe ɓe tikkinkino e hokkude sembe balɗere
sur le temps.
Syndicat lokotoroɓe wonɓe nder lokotoroje ɗe ladde ɓe hannde subaka ɓe gaɗi hawrinde maɓɓe e andinde bandiraɓe maɓɓe e nder dabareji kesi ɗi ɓe koƴi far lawol durwididdo e lebbi jeegom ko lokotoroɓe tawaɓe nder laddeji ɓe joɓaka ɗon. Ibrahima Moussa, secrétaire général mo syndicat maɓɓe o nani ko wi Alim Lamine Wachar dow majju.
ɓeɗon andi hannden loktoroɓe golloɓe ley laddeji ɓe gaɗi lebbi jeego yaade lebbi jeɗɗi hannden ɓe galaka eɓe joɓe ɗum watta ko min kalana himɓeji ɓe paama ke hakkeji amin noɗon no jaaɓe hakkeji amin kono jaaɓe woni min koƴaka golle min laato golloɓe gomnati gonga gonga. Min gon en golla dow harka aadi kanjum min jeeyi min kaalano himɓe dottiɓe hooreɓe leydi Niger, kamoni hono médiateur en e premier ministre en e hawjiɓe hakkeji ɓiɓɓe adamaji en kolliɓe ɓe fuu noyi min gontiri. Kowatta ko jaango sisaɗorma goɗɗum waɗi yimɓe no andi ke moy en woni gacce moy en woni hooreɓe ɓe gacce ɓen. Ɗum woni min gari fa min kaalana himɓeji amin e paama dow ɗum min goni.
Tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinon
jute altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannay e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Nanni en gartan e yewtere meɗen pidilo liyerno kaliranomi e nder koye kibaruji meɗen. Gollal moƴƴinol guri hunde noon ko yiɗi majjude ley région mo Tawa gan laabi kewɗi Allah e mbatta ko waɗa nder ngar gollal ko yehi bonnoy dawla moɗon sanne. Soumaila Abdoulaye o gaɗo gollal guri noon, nani ko wi bandimi Idrissa Adamu dow majjum.
Cikin aiki nde ake nan ga majima gaskiya ba wani aiki ake ba.
Handen golle ɗe ngala ɗo wonno ɗon enɗam jonka en mbowkani min tokkiri min garan nino min daara min jooɗo seeni min ummo min kotira noon. Sene en ƴeewi e nder duuɓi ƴaɓɓinoɗi ɗi to golle no heɓeno le duuɓi nanɗe jeetati e nda ƴeewi le ñalowma aɗa waawi heɗde guri hemre capanɗe joyi yahde kemɓe ɗiɗi yahde kemɓe tati e hoore nda woodi sukaaɓe golloɓe no gollan. To ko wittowino enna ko wala duuɓi ñinaɗiɗi e sappo e ɗiɗi nde enɗam gadenɗam ɗum ɓuyteke sane ɗum yaari caggal le ñalowma neɗɗo waawi heɗde ko ɓuri guri capanɗe jeɗɗi yahde hemre yo tiiɗe fa jottoɗa kemɓe ɗiɗi saɗa wodi golloɓe ɗum watta ɗum ɗu konna fof ko ɗum waddi ɗum woni minen ɓe enda ko amin min ngala sembe min ngala bawɗe woɗi wallitoɓe min ɓeydu konnan joom min jii kandu noona kani noon bawɗeɗen kewa sanne. Ɗum waddi ko jiiɗa jokka jomude heɓi guri muɗum fuu ono hooƴa guri ɗinɗa no gondi e leeɓi ni enɗan ni takkodira ya sonna Nigeria ɓe tawi noon enɗa no ɓuuri dow guri ɗi enɗan ɗi koƴƴe ɗi ɓolte ɗi moƴƴine ɗo enɗan Niger ɗo. Ellen natum e gollal ngal enɗa min kay mi heɓa e fuu ballaga gonka feere a gon sey tanni projet ji kay ganni min jande janginimin min ekkiteke min mbawi golle ɗe jiiɗo kam ɗo mi yehi faa Marok mi daaroyno ɓe moƴƴinirto guri maɓɓe mi wawide no ɓe garto golle maɓɓe to enɗa nden noon gartumi ɗo ena kollumi himɓeje heɓude konna mbawi caggal am. Joni oni hono to witi artisanat kam woni nokkure amin to filla golle juuɗe wonɗo enɗa kan e hoore muɗum duufono yiya hono guri ɗi coggu majji tiiɗi sanne gollireteende Anitex kandi ko nan waddinino min ballaga dow filla noyi watta ko wolɗinirde e mbojinirde en ko watte e guri ɗi noyi wattirde ko tawi woɗi ɗum ɗo kam min mbawi ɗum eyi wona jande won min keɓa wona ekkitego min keɓa wona min mbawa no golɗe ni heppori eyi mbande mballa waɗi ɗo yiɗa kana tawe hono si a heeɓi a golli golle ma ɗe fuu guri ɗi neɗɗo heɓa sonnaɗo ɗoɗa to ɓatti ley Tawa ɗo na le leydi Niger nokkure gon de so tawama guri sappo tan goɗɗa sey dondoɗa jaaha faa leyɗe yaasin jaapinoɗa coggu ayi waɗay noon ine nden e ɗum ɗo kamono laati saɗorma mawɗom
en jettan sanne ɗo endan Adama Dawaki Hassan Tawe ballirɓen ko kibaruji ɗi jotti e fulfulde. Soumana Amadou Ali Ñalli pirtirɗo e ɗengal fulfulde wala fuu ko mbawmi joni sana mi wiya Asumana Shina waddan ko ɗengal hawsankore kirten to jam hirti.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum